teko minji Ebyo byonna ebikema bitutasa Mwebaza Yesu yamponya Mwebaza Yesu yamponya Totya byonna ebinyiga munsi binji Wenywereze ku Yesu mulamu Sibinji wenyeleze ku Yesu mulamu vamutulo omule mu Yesu omusawa tasaba sivi Sategera ti Yesu ye yali sadaka yange kati laba obulamu watelera mwebaza Yesu wamani mwebaza Yesu wamani totya byonna ebinyiga munsi binji wenywereze Yesu mulamu vamutulo omule mu Yesu omusawa tasaba sivi totya byonna ebinyiga munsi binji wenywereze ku Yesu mulamu
Ubakati nyefuzenzeno